rabbit boy. Ah,
my feeling make it spawn.
Must kiss.
Una akili wewe, umechagua kunipenda na sina chochote. Una akili wewe, umechagua we kuwa na mi, sikulipi chochote. Acha nikupe maua yako, kiwa hai. Amini uwepo wako ndo nafanya nifurahi. Na hata ukiwa na mawazo unaniwaza mimi, staki waze kwingine. Na hata nikiwa na vikwazo unakuwa nami, utaki niwaze kwingine. Na hivi niko na bigi bigi, unasema unaipenda
tam, tam.
Mapenzi kutesa, zamba zamba, zamu yetu we. Hata ukingusa mwana cheka, ukinishika ukiniita moyo na cheka, mwana cheka ukinishika
kinywa changu wamekifumba, sikwezi silili mapenzi. Na siku mkinyona nalia, mjua nalilia walotangulia. Kichwa changu kilisha yumba, mala kilwa beba wengi. Nilio waweka moyo, wakatoka kanpanda kichwani. Kwa sasa na amani, moyo na cheka sikivu na mini kisema ninaeleweka. Nipo neema,
neema, neema.
Na neemeka nikimgusa na tetema kama jenereta. Nimerudi ujanani, mana nilizeka kwa kukosea chakua mapenzi yali ninyosha.
Staki tena kuzuba, tainina hiangura. Mana soni penda ni wengi, wanawaza muiva mupenzi.
Uwe, uwe, uwa,
mana cheka,
uwe, uwe, uwa,
ukinishika,
uwe, uwe, uwa,
ukiniita moyo na cheka,
uwe, uwe, uwa,
mana cheka,
uwe, uwe, uwa,
ukinishika,
uwe, uwe, uwa.
Nimerudi ujana,
my feeling make it.
Take five now.
Take five now. Take five now. Take five now.